Kuri wa gatanu Jean-Baptiste Ndahindurwa yaratanze. Ese azasimburwa. Niba azasimburwa ni gute nande? Mu mategeko n'umuco w'ubwami bw'u Rwanda, umurambo w'umwami utanze ntushobora gushyingurwa umusimbura ataramenyekana. Niko byagenze nyuma y'itanga ry'umwami Mutara Karoli Rudahigwa nta mwana yasize. Nkuko byanditswe na Padiri Alexis Kagame mu gihe umurambo wa Rudahigwa wari ugiye gushyingurwa imwima hari ya Riri Nyanza ku itariki ya 28 y'ukwezi kwa karindwi mu 1959. Rukeba Francois wahoze ari sous-chef akaba no mu nkoramutima z'umwami yatunguye bose yiha ijambo asobanura umuco. Noneho ati jewe nivuganiye n'umwami Yuhi Musinga mbere y'uko atanga, ambwira umwe mu bahungu be uzasimbura Mutara Rudahigwa. Mutara Rudahigwa nyine aramutse atagize umwana nk'uko ise Yuhi Musinga yabiteganyaga nawe yabikekaga. Nuko rero Rukeba Francois abwira umwe mu bakomoka ku biru bari bahisemo Kayumba ati tangaza izina ry'umwami mushya Jean-Baptiste Ndahindurwa wafashe rero izina ry'ubwami rya Kigeri wa gatanu witabye Imana ejo bundi. Ubu rero hateganijwe iki? Turetse ibyo, amategeko nshinga y'u Rwanda ya mbere y'ibihumbi bibiri na gatatu yacaga ubwami n'umwami Kigeri wa gatanu. Mu rwego rw'amategeko se naho byifashe bite? Nk'uko rero nabibabwiye umuryango wa Rukeba Francois wabanye n'umwami kuva kuri Musinga, niyo mpamvu twatumiye umuhungu we baritiranwa Rukeba Francois. Rukeba Francois muto nimba ariko twabivuga kugira ngo dutandukanye papa n'umuhungu. Rukeba muto nawe ubwe yari umujyanama wihariye w'umwami Kigeri wa gatanu, barabanye cyane. Simbatindiye rero mureke mbazanire umushyitsi. Francisco Rukeba muraho, murakomeye?
Turakomeye. Mbere na mbere nagira ngo mushore gato.
Yego.
Nitwa kandi na Claude Francisco Rukeba.
Ye.
Ni Claude Rukeba.
Claude Rukeba, Claude Francisco Rukeba. Ye. Nuko ndabashimiye rero iki kiganiro muduhaye kugira ngo mudusobanure utuntu tumwe na tumwe, kubera ko nabonye ntabwo ari njyenyine, twabonye byarateye amatsiko abantu benshi. Ndabashimiye cyane. None se umwami azasimburwa?
Mbanje kubashimira kubona mwitaye kuri iki kibazo cy'ubwami mu Rwanda. Nitanga rye nk'uko mbajije niko ko azasimburwa, kuko yasize avuze uzamusimbura muri mu 2006. Yaramutanze, yashobora kuba yaramuhaye, yarabivuje mu bantu abiha abantu babiri cyangwa batatu. Ubundi nk'uko bigenda mu by'ubwami, iyo bashyize bavuze umuntu ntibabibwira umuntu umwe. Uzi ko mu gihe cy'abiru bavuga ko abiri aribo babaga bafite iryo banga, ariko umwami yabaga yifitiye umwe w'umwihariko yabwiraga mu gihe habaye nk'amananiza. Niko rero byagenze, na n'ubu niko byagenze mu gihe cya Rudahirwa atanga, na n'ubu mu gihe cya Kigeri wa gatanu.
None se dukurikije noneho rero by'amategeko ya Repubulika yaje ashyiraho agaca ubwami mu Rwanda, ndetse by'umwihariko agaca n'umwami Kigeri ubwe, ubu ngubu umwami twamushyira mu ruhe rwego? Ese umwami utaganje aba ari umwami gute? Aba ari umwami wande? Ese ubwo aba ari umwami koko?
Ugiye neza kubaza icyo kibazo. Mu kuri nkanjye uko mbibona, mu gihe tugezemo no mu gihe ukurikije ibyo uvuze mu mateka y'u Rwanda n'amateka ya constitution yagiye ahinduka, umwami wo mu Rwanda ni ikimenyetso cy'umuco w'u Rwanda. Umwami agomba kuba umwami w'umuco. rero ibyo ntabwo twavuga ngo ukurikije itegeko yuko bamuciye itegeko rirahari. Nanjye ku bwanjye nakwifuriza yuko ubwami mu Rwanda buba ubwami bw'umuco, ubwami butajya budafite icyo bihuriye n'ibya politiki.
Ni ukuvuga mbese umwami udategeka, umwami utaganje?
Yego.
Ubwo se dufatiye aho ngaho, yabgira uruhe ruhare mu byubahiro, mu mitungire yatungwa na leta se
mbese mu mitungire?
Yego.
Mu mitungire, mu ruhare rwa leta, ibyo ni ibintu byagombye kuganirirwaho. Kuko niyumvisha yuko nta mpungenge zahaba zihari, mu gihe igaragaje yuko umwami ari umwami w'umuco n'ubundi buri gihugu kigira umuco. Kandi byongeye ku Rwanda rwari rufite umuco wo kuva kera n'abakoloni baza byarabatangaje mu mateka, kubona ibihugu byo muri Afurika bagasanga igihugu cyari gifite imitegekere igaragara. Ku buryo rero ntabwo ubwami twavuga yuko ari ikintu umuntu yagomba kwisigura mu Rwanda cyangwa umuntu yagombye gutinya, ari na leta iriho nibwira ko bisobanukiye neza yagombye gutinya ubwami. Yego, hari abakoresha ubwami mu buryo bwa politiki bafite intuje icyo bagendereye. Ibyo umwami yagombye kwitandukanya buri kintu cyose gishaka kumuvanga mu bintu bya politiki, ibintu by'ubutegetsi, byo mbese kikaba ikintu kimenyetso cy'umuco w'igihugu. Ari abanyarwanda bose ntabwo babyanga, ari na leta ntiyabyanga.
Ariko rero abantu, none se mu mitwe y'abantu bagize gutya batireka tuyoboke umwami nk'uko byagenze abazungu bamaze gukuraho umwami Musinga, noneho bamucirika Membe.
Yego.
Abaturage aho kuyoboka Mutara Rudahigwa bakomeza kuyoboka Musinga, abazungu bibananiye bati noneho reka tumuce tumujyane imoba muri Katanga muri Kongo. Ubwo se n'ubu ngubu umwami yego mwifuza ko yaba umwami w'umuco, yego aratashye, hanyuma abaturage mu mitwe bakaba ariwe biyobokera, ubwo leta ntiyagira ibibazo?
Aho bituruka byose rero burya bituruka ku banyapolitiki no kuri ibyo nakwita Royal Court, Conseil y'umwami, abajyamana b'umwami n'umwami ubwe. Bo bashobora gutanga igitekerezo, bakatanga icyo bagendereye, bagatanga mbese bakabwira abaturage b'abanyarwanda na leta icyo bagendereye n'icyo ari cyo ubwami. Ntabwo nuyumvisha ukuntu abaturage bahaguruka bakanyura kuri iryo jambo bagakora ibindi. Kandi umwami yagaragaje we imitegekere ye.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ikiganiro muri isanga. Umushyitsi mukuru ni Rukeba Claude François, wabaye umujyanama wihariye w'umwami Kigeli wa gatanu Jean-Baptiste Ndahindurwa, uherutse rero kwitaba Imana. Claude we, ubu rero nyine nk'uko musanzwe mubizi niko nibwira, iki kiganiro ubundi ni icy'abantu bakunda Ijwi rya Amerika, none mukiganirira baba bafite amatsiko. Kuri telefone dufite Gilbert. Gilbert, wiriwe neza?
Nagize wiriwe Thomas Kamirinde.
Hari akabazo ufite se?
Ego, nagira mu ndabukiriza umutumire.
Yego, arakumva.
Ego, nagira nk'umubaza dufatiye kuri by'umwami nyine wa gatanu u Rwanda. Ese ko bavuga ahagasozi u Rwanda n'u Burundi bahora bapfa ahanya mu ntara ya Ngozi mu Burundi. Ariko amatwa dusumira bakaba baratubwira ngo ngo niho yapfiriye, ariko byadutangaje cyane mu minsi yose twumvise yuko apfiriye mu mahanga.
Bababwiraga ko umwami w'u Rwanda ariho yapfiriye.
None hari icyo babizi ko cyangwa ugasozi bakazi kubikugira ngo Twumvise ako murakoze.
Ako gasozi kitwa ngo ikijiribe.
Isabanegwa.
Isabanegwa.
Wara numvise mu miseze yuko abasoda b'u Rwanda bagiye umurundi yari yubatse ko inzu barayisambura baranamukubita abakwa kumwica.
Yee. Ndumva n'ijwi rya Amerika ryarabivuze mu makuru mbese kwa ka gasozi kari batakumvikanaho neza. Jiribe urakoze.
Ego murakoze nawe Thomas Kamiri ndimani bahezagisha.
Yego twese. Noneho duhamagare na Nitunga umushyitsi Rukeba Claude François abasubirize rimwe mbere yuko dufata abandi. Nitunga wiriwe?
Yewe miriwe neza Thomas Kamiri ndi.
Akabazo kawe?
Akabazo nashaka banyuma ndamukizwe umutumire.
Mm.
Nashaka ndamubaze none ko uwo mwami yahora ari hanze atahora ari no hano mu gihugu cy'u Rwanda.
Mm.
Nene nubu yoba yoba yari fite nk'intara dufate zimwe zimwe yoba yari gitwara yitwaye uko yoba ari nk'umwami kubu hariho umuperezida mu gihugu cy'u Rwanda yoba yari fite izindi ntara yoba yari itwara cyangwa yoba yari fite abantu baba bakimuyoboka
intara zo mu Rwanda. Ye urakoze.
Yego nawe muragize neza.
Ye Rukeba we ngibyo rero Gilbert atako gasozi isabanagwa urakazi na Nitunga rero ati ese umwami hari abantu bari bakimuyobotse hari intara z'u Rwanda yaragitwara
abantu bamuyobokaga bari bahari nkuko bahari iyo ni mu muco ariko nta gasozi yatwaraga ko yari ari mu mahanga.
Yego.
Abayoboke arabafite
mu
Banyarwanda ariko nta gasozi na kamwe afite yayoboraga.
Ese dufatiye aho ngaho mbere y'uko tujya kuri kariya gasozi isabanagwa. Iyo muvuze ubungubu abayoboke kuko kera bari abagaragu b'umwami. Ubuse nabwo iryo jambo ryakoreshwa abayoboke twabita abagaragu b'umwami?
Abagaragu b'umwami abayoboke byaterwa uko umuntu ashatse kubita murashakubita abayoboke b'umwami.
Nuko noneho rero kariya gasozi Gilbert abaza ati twari twarumvise yuko ngo umwami ariho yari yaratangiye ati none biradutunguye ati ako gasoza uzi byako isabanagwa isabanegwa.
Oya. Umwami cyo yarapfiye muri Amerika. Ntabwo yicye atangira hanze ya Amerika.
Kandi na mbere
yuko hirya no hino yaragendaga biragaragara no mu mateleviziyo no mu makuru no mu maradiyo ko yabaga mu mahanga ya Amerika.
Kandi na mbere ye nta mwami w'u Rwanda watangiye aho ngaho kuko Mutara Rudahigwa yatangiye i Bujumbura. Bazana ikiziga cye mu Rwanda. Ise yapfiriye Moba muri Katanga.
Moba.
Hanyuma na sekuru Rwabugiri nawe yapfiriye mu Rwanda avuye kurwana hariya hakurya ya Kivu. Ubwo rero hari isabanegwa sinzi umwami bavuga Gilbert yumvise waba warahaguye u Rwanda. Ni ugushakisha mu mateka yakura hari.
Ni ugushakisha mu mateka yakure nyine.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ni iki kizakurikiraho nyuma y'itanga ry'umwami Kigeli wa gatanu Jean Baptiste Ndahindurwa umushyitsi mukuru ni Rukeba Claude François wabaye umwe mu bajyanama be bimena bihariye. Kuri telefone dufite na Christophe. Christophe wiriwe?
Wiriwe neza Thomas.
Akabazo kawe?
Isa.
Akabazo kawe?
Nena kaya kubadja. Kono mwa duka yuka kubadja hano yukutareja mwami ya kiri ya hambo kigenda. Mwami kwa mkwanda. Lika yuka 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 yuka
yuka. Telefone ya wenhabu mvi kana neza subira moneza.
Mkwanda raja ki.
Mwami
kwa yuka yuka mwami. Yaani kiguruga yakiriye mu mahanga wasaka kumugana ngo bamuhande mu Rwanda reka yo Rwanda yoba yoba ibifata gute yoba nzemera.
Ye Christophe urakoze.
Murakoze nawe cyangwa ndamukiriza garundi bo.
Ye barakumva. Niko se Rukeba uyu Christophe arabaza ni uko leta y'u Rwanda ifata iki kibazo cyo kujya gutabaza umugogo w'umwami mu Rwanda.
Ni kibazo abaza uko leta iriho ibifata. Leta iriho amakuru dufite nuko yo itabyanze ahubwo inabishigikiye ko bishobotse byaba na byiza ko bazanye umugogo we mu Rwanda. Gikaba ndetse nk'ikimenyetso yuko ari yabaye umwe mu bategetsi b'u Rwanda, kandi bakaba bazi ko yari afite uruhare mu muco w'u Rwanda.
Uko niko leta y'u Rwanda mbese nicyo gitekerezo cy'u Rwanda cyo cya leta y'u Rwanda
nicyo niko tubyumva.
None se ubwo ngubwo muza muri mu bishyikirano na leta y'u Rwanda nyine kugira ngo mumenye uko bizarangira?
Yego, ubu hariho abakozi umuryango w'umwami bari mu Rwanda, bakoze akanama boherezana n'abayobora bamwe baraje no barimo Pasteur Mpyisi, baza no kubonana n'abamuryango w'umwami baba mu mahanga, baturutse hirya no hino ari Burayi, ari nabo muri Amerika, bari nabo muri Norvege, ibintu nk'ibyo. Nibo bari mu nama y'icyagombye gukorwa. Ku giti cyanjye ndabikurikira umwe mu bajyanama b'umwihariko b'umwami. Ntabwo ndi muri ako kanama, gusa ndabimenya barabimbwira uko bigenda. Kugera ubu nta cyemezo cyafatwa. Harimo nyine abanga yuko yaba amushingura mu Rwanda, abandi bakavuga ati agomba kuba mu mahanga nk'uko mwumvise umujyamana we mukuru Boniface Benkingi yavuze ati n'ubundi umwami yashyize avuze yuko atazamushingura mu Rwanda, ariko ibyo ngibyo ntabwo yashoboye gutanga ikimenyetso. Yavuze gusa akurikije amategeko, akurikije ibyo umwami yagendaga avuga n'amakipe yabaga hagati ya leta n'umwami, mbese mu rwego rwa politiki. Ariko ibyo ntabwo bifite ishingiro. Nuko tuzi neza yuko harimo abifuza yuko bamushingura hanze y'igihugu, hakaba n'abandi bifuza ko bibera mu Rwanda.
Kuba imishyikirano iracyakomeza?
Imishyikirano irahari. Ariko ku giti cyanjye nibwira ko nteje kumva umuryango icyo uvuga. Ariko mu kuri ndasaba yuko abanyarwanda birinda cyane, ari n'umuryango w'umwami nari n'abajyanama birinda gukorera igitekerezo bitwajije politiki. Bakore ikintu bakurikije intego y'abanyarwanda n'u Rwanda. Niho bigomba kugana. Hanyuma bagakora imihango yose igaragara, bitarinze gushyira ubwami mu ruhande rumwe rw'abarwanya leta, kandi bitagombye kuba byo. Umwami ni umwami w'abanyarwanda bose, ni umwami w'umuco. Je ni kombi fatu.
Kuri telefone dufite na Sami na Viki. Sami, wiriwe neza?
Wiriwe.
Akabazo kawe?
Nagende mubate uwo mutumire.
Nibwo
uwo mwami yoba atanze yoba yari yafite genyu do mutubirira, nimba yari yumvamwo ko akeneye ko mu bahungu biwe mu bana asize ko aho bunyinde musubira kugira ngo ubwami bwo mu Rwanda
buce
buhera.
Sami
namaze ko mutubirira yuko yoba yasize yaramugenye. uzocamusubira mu niyo ntebe y'ubwami.
Ye icyo nahita nkubwira nuko gusa umwami atanze nta mwana uzwi asize, ariko uko twari mu kiganiro tugitangira umutumira yari yasobanuye neza ko umwami mu 2006 yavuze uza musimbura kandi abibwira abantu barenze babiri. Ariko rero umutumira ashobora kuguha ibindi bisobanuro buretse mu kanya tubanze duha. Yego
arakandi kabacyo gatonye nagira nongere ko ko numvise mu message bavuga ko yagiye mu mahanga muri Amerika ari guhunga agira mbaze yuko nkumbura abanyagihugu b'abanyarwanda bo babari basanzwe bamwiyumvamwo ko ari umwami, nawe nk'ukuntu yabibona akamaro ko kwitwa umwami, yabibonamwo ko nkumbure umwami mu Rwanda bakimuha ikibanza yari akwiye ko atari umwami gusa ku isi, nako bari umwami abanyarwanda bose basanzwe bemera mbere n'ubutegetsi.
Ye urakoze Sami.
Yego
duhamagare na Viki noneho rero. Rukeba Claude François wasubirize rimwe. Viki wiriwe?
Wiriwe neza.
Akabazo kawe?
Nashaka kubaza hariho mbabarije niko hari umuriro ashobora kumusubirira numvise la réponse, ariko nashaka kubaza yuko nimba yari afise uyu mwami ikintu yoba arasize umwanya yamaze atwara, numvise ko yabanze umwanya mutoya, ese yoba hariho ime ikintu coba bamwibukira ko yoba yarakoze canke yaravuze en tant que roi umwanya muto yamaze hama ikindi naco mu Rwanda yoba yarasize yoba hari ibintu byitirirwa donc ibintu bibye materiel canke ikintu kiba kiri kizwi n'abantu ko coba cyitirirwa umwami kimwe naco tube wacu personnellement yumva gute yumva yuko uyu mwami yoshingwa mu Rwanda canke hanze, nakumva ari umukonseye wiwe avyumvamo gute, kumva twumvise yuko batugira amanegociation na gouvernement du Rwanda, eske boba wewe personnellement yumva yoshingwa hehe?
Ye urakoze Viki,
nimba ari umukose wewe nuko bo baravugana byinshi wewe ayibona gute, eswe ayo mapropale yo abona gute zizubona zizoshika kuri rezidenti nziza, kuko niba ari umwami nayo bakosisimerima atabagitwara arafise izina yasize mu Rwanda.
Ye Viki urakoze.
Urakoze nawe.
Radio Ijwi ry'Amerika mu kirundi kinyarwanda. Rukeba uyu rero Sami afite ikibazo ku muntu uzasimbura umwami, hari ibisobanuro bindi mwamuha?
Muri iki ntabyo twamuha, ushyibye gusa ko icyo agomba kumenya ni uko mbere y'uko bashingura umwami uje amusimbura aribwo agomba kumenyekana. Ntabwo rero yavugwa muri iki gihe bitaraba icyo gihe kitaragera.
Ariko se ko nta mwana umwami asize, nta mwana uzwi, ubwo byo bizagenda gute? Yego ntabwo dushaka, ntabwo muri uyu mwanya muvuze ko mutatangaza izina rye, ariko se bizagenda gute ko umwami nta mwana yari afite?
Ibyo nibyo kuvuga ko nta mwana yari afite, ibyo uruhande rwacu tuje ko haruye yari afite, ntabwo twaravuga aho ari ariko arahari. Ikindi kandi afite na mushiki we bafite icyo bapana kwa mushinga, mbese afite ntuje yose yaba mu muryango we babonekamwo umwami, uwamushyimbura barahari aho yabakura atari uko wenda umuntu yavuga ngo nta mwana yari afite. Hari kandi afite n'abashaje be, afite afite mushiki we niwe uriho mu basigaye,
ariko nabo bavindimwe na Ndahindurwa nabo baba bari bafite abana
Ibyo nibyumvuka nyene. Barahari.
Hanyuma Sami arongera akabaza ati ese ati abanyarwanda biyumvaga mu mwami.
Yego.
Sami yabajije ati abanyarwanda biyumvaga mu mwami.
Yego abanyarwanda biyumvaga mu mwami. Ntabwo kicye birangira.
Viki nawe rero ati umwami Kigeli wa gatanu yategetse igihe gitoya, hari ikintu hari ndibwira ko ari nk'umurage yashatse kuvuga, hari ikintu cy'umurage buriya yasize mu rwego rw'ubutegetsi yagize ako gahe gato.
Mushyiramo gato
ni Viki wabajije ati umwanya mutoya umwami yamaze ari ku ngoma, hari ikintu bazahora bamwibukiraho yasize?
Yego, bo ikintu na kwishimye kuba mwibukiraho, mbese tuzi neza ko ari mu bantu basabye independence y'igihugu. Arayirwanira independence muri icyo gihe yaboneka, nubwo nyuma yahunga. Ikindi hari ingo y'umwami irahari.
Hanyuma rero ati ubu ngubu hari ikintu cyitirirwa umwami kigaragara, yego muvuze ingoro, ariko rero se hari ikindi kindi, kuko n'ingoro y'umwami yari yarubatswe na mukuru we, niyo yari kubamo cyangwa yigeze ayibamo?
Yayibayemo igihe gito.
Inzu y'ubusore bwe yose iracyariho?
Inzu y'ubusore bwe yo amakuru na mfite ya nyuma yo ntayiriho.
Noneho rero Viki akongera akabaza atese ati wowe Rukeba Claude François wumva umurambo w'umwami washyingurwa mu Rwanda?
Byose biraterwa nk'uko nabivuze kare, umuryango w'umwami cyuza kwemeza kandi na leta tukareba icyo ukuntu leta yabifata n'icyubahiro yamuha. Simbona ikibi bibereye mu Rwanda. Ndifuza ko bitaba ibintu byaba byakoreshwamo politiki ngo ntibikwiye kubera mu Rwanda, kubera impamvu za politiki, impamvu zimeze.
Ijwi rya Amerika mu kirundi n'Ikinyarwanda, ikiganiro muri Isanga nyuma y'itanga ry'umwami Kigeli wa gatanu Jean Baptiste Ndahindurwa. Hazakurikiraho iki? Nibyo turimo tuganiraho n'umushyitsi mukuru Rukeba Claude François, wari umujyanama wihariye w'umwami Kigeli wa gatanu kandi babanye kuva kera cyane. Kuri telefone dufite na Yozefu. Yozefu wiriwe? Yozefu
wiriwe?
Akabazo kawe?
Ikina birango mumbarizo mutumirwa. Ni kuvuga ngo umwami Kigeli wa gatanu umwami w'u Rwanda ibyo yakoreye kuko bigiye bitandukanye cyane, nyine abantu benshi basa naho nyine bamugiraho nyinshi cyane. None nkaba ndi kwibaza ngo ese iyo ugereranyije abami bagiye bayobora u Rwanda, umwami Kigeli wenda ni igihe gikorwa runaka yari akoze rwatumukiraho wenda abandi banyarwanda, abandi bamwe bagiye bayobora u Rwanda nyine iyo bajya bagenda bamwukiraho cyane. Ikindi nibaza ese uwo murambo w'umwami ni muza ashyingurwa mu Rwanda, hari n'amateka runaka wenda twajya duhora tujya kumwiga ngo tujya kureba mu nzu ndangamurage wenda tukayakorera wenda amateka runaka y'ikintu runaka wendaanisa nk'icyo nakutaniza wenda byaba bigiye wenda niba bihari kugira ngo wumbarisa.
Urashaka kuvuga kuko wenda uvanze inzu y'umurage n'umurambo w'umwami, birahurira he muri icyo kibazo cyawe?
Ndikwibaza wenda ana wenda amateka y'u Rwanda yagiye tunafite ahantu ari nyine bagenda yareberaho cyane, noneho bakajya abaturage na bakaza kureba nyine bakavuga amateka y'u Rwanda yaranze u Rwanda uko iyo byagiye nyine bikurikirana. Bivuga ngo ese iyo ndangamurage cyangwa se inzu y'u Rwanda umateka umwami kigeri yawe hari
mbere yuko ugenda gusa ikintu twakwibukira ku mwami kigeri wa gatanu nk'uko umushyitsi Rukeba Claude François bivuze nuko yasabye ubwigenge bw'igihugu yarabuharaniye ni kimwe gikomeye nicyo navuga gusa hanyuma ibindi arabaza kubikwisubiriza urakoze duhamagare na Blaise noneho umushyitsi asubirize rimwe Joseph na Blaise Blaise wiriwe neza kuvugira kure cyane zamurijwi yego akabazo kawe
Ni kwasi mbabreze ni Kigali mu Rwanda kibazo nabagadarisira Komwa kwatu giye kumwami kigira ibirikirwa kuri independence yaba yararamiye kugira ngo abanyarwanda bayigireho kandi akaba ari umwami abanyarwanda bose bibonamo umwami wundi uzimiko yo hanze azaba ari umwami w'abanyarwanda azaba ari umwami w'abantu bari hanze aza ubwo umwami ugazemerwa n'abanyarwanda wenda tubare ko nakigira wenda mu bavuze ko ibirikirwa kuri independence ese kwenda n'ubu ngubu wenda twemerwaga neza uwo wundi we none wazemerwa nandi bafite icyizere cyo bashobora kwemeza ikindi kintu nabaza arikira nuko yatubwira se ese gushyingurwa hanze k'umwami hari ingaruka byagira ku banyagihugu cyangwa hari indi miziro yaba adashyinguwe mu gihugu hagati nk'abo nk'abantu bazi amateka batubwira ku byo baba babizi kandi ko atubwira ngo bumvikanye na leta ko ngo umwami ngo bishobotse yashobora gushyingurwa mu Rwanda na none akongera akavuga ngo umwami we yarivugiye ngo ntibazamushyingure mu Rwanda azashyingurwe hanze ubwo turamenye kuri ari ukuri hagati yabo
ntabwo barumvikana baracyari mu mishyikirano niko yabivuze
kandi bo bavuga ko umwami yababwiye ko agomba gushyingurwa hanze none se ukabasangira ibyo umuntu wapfuye yavuze
watanze yavuze Blaise urakoze ijwi rya Amerika yego noneho rero Rukeba nabasubize Joseph ati ese nimba nibuka neza ibyo yabajije nyine icyo nawe umwami bamwibukiraho ariko Rukeba yari yabivuze hanyuma ati ahubwo rero hari ikintu kigaragaza amateka y'umwami Kigeri mu nzu ndangamurage muse Rukeba aho ngaho bamusubiza ngo iki
mu byerekeye imugereke ibyo asuje cyangwa
ndibwira ko mu nyine mu nzu ndangamurage mu nzu ndangamuco muse ni ibintu bashobora kumwibukiraho yakoze cyangwa se yatunze ibintu nk'ibyo mbese muri n'amafoto ahari ibyo byose kubirebana n'umwami Kigeri wa gatanu mwamenye hari ibiri muri muse y'u Rwanda
birahari bike ariko byinshi kore ko nk'uko mubizi mwese ntabwo yategeka igihe kirekire yarahunze igihe cye kinini cyo kuba yabaye mu mahanga byinshi rero bifite biri mu mahanga n'ibyo agiye akora byose biri mu mahanga birahari bishobotse bizajya muri muze y'u Rwanda ni byinshi cyane
Blaise rero arabaza nanone agomba kuba atanyuzwe n'uko wari wabisobanuye kare uko umwami agomba gufatwa aravuga ati umwami uzimikwa azaba ari umwami wanda azaba ari umwami w'abanyarwanda bari hanze azaba ari umwami w'abanyarwanda bose azaba ari umwami wanda
icyo ni ikibazo cyiza cyane ibyo ngibyo nibyo abantu bariho mu mpaka ari mu majyama nabo mu muryango ku ruhande rwanjye nibwira yuko tugomba kwiga ukuntu yaba umwami nk'uko nabivuze kare ni umwami w'umuco w'u Rwanda azaba ahagarariye umuco w'u Rwanda atari umwami nyine utegeka uburyo yabaye umwami w'abanyarwanda bose niba atabaye umwami ujya ku ruhande rumwe cyangwa uba wivanga mu bya politiki yego nibwo amusangira n'icyubahiro ari imbere ya leta ari n'imbere y'abanyarwanda ibyo rero ndumva ko umwami agomba kuba umwami w'abanyarwanda bose mu birebana n'umuco w'u Rwanda
ariko aho ngaho hari ingero z'abami b'umuco muri za repubulika ubungubu watangaho ingero kugira ngo abanyarwanda bumve neza babisobanukirwe
yego na fata mbeche na ye mwyo buja kure iburaya na handi tuje hali ya hafi watu ibugande hali umami ukomeye umami kabaka
wabaganda
wabaganda
ee
aliko nugami ukome nugami ugemewe na leta nugami mbeche buhana ni nama na leta iliko kukubuga rero ngo nubwami budafite akamaro mu gihugu cy'Ubugande
ntabwo ari we mwami wenyere ko muri Uganda na zatoro mbese hari abami benshi
benshi
barenga banahari
yego
muri Uganda
nuko
kabaka ari we ufite abaturage benshi kuko ubwoko bw'abaganda nibo benshi muri Uganda na ni miliyoni hari 8 sinzi neza yego bakorana bate na leta
bakorana mu gihe cyose bakorana Museveni niyeje gukora amatora abaje kugisha inama Mutebi kabaka iyo kabaka afite icyo akeneye abiganiraho na Museveni iyo Museveni yagiye gukora leta mbese igiye gukora n'ikintu gikomeye cy'abaturage abivuganaho na kabaka
ubwo rero n'umwami w'abanyarwanda rero nuko yaba akaba umwami w'umuco byaba ngombwa bakamugisha inama
kuko berako ari umuco niwe uba ufite imbeke uba wegere cyane n'abaturage niwe umunamenya n'ibiba mu baturage n'ibyifuzo byinshi by'abaturage bigahesha icyubahiro igihugu
nuko Blaise arongera akakubaza tese gukingura umurambo w'umwami hanze hari ingaruka byagira ku banyarwanda hari miziro ihari
miziro ntayo ingaruka mbona ni ingaruka y'izina rye ry'ubwami kuko byabiteje n'agaciro nta byagira bikabaho ngaho abantu bakamwegera abanyarwanda bakamwibagirwa ariko ari ukubera bibereye mu Rwanda urumva na leta y'u Rwanda ikaba mbese ikagira icyo ivugaho abanyarwanda bakumva yuko ari ikintu gifite akamaro igihugu ariko bibereye hanze mu mahanga mu bazungu akaba ari nabo banamushingura n'iki urumva ko biteje agaciro
akabazo gato mbere yuko duha ijambo n'abandi bategereje kuri telefone akandi kabazo gato k'amatsiko umwami Kigeli asimburwa n'umwami Mibambwe uzasimbura Kigeli wa gatanu nawe azafata izina rya Mibambwe
ibyo sina menye ibyo twagombye kubigana no kumenya ubwo umuryango w'umwami niyo wamenya uko byagenda no mu bahindiro mbese na binabayere no mu Rwanda ibyo ni ibintu ngomba kujya mu inama nini agomba kuba akanama kacu
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ubwami mu Rwanda nyuma y'itanga ry'umwami Kigeli wa gatanu nibyo turimo tuganiraho n'umushyitsi mukuru Rukeba Claude François Mubereye inkoramutima umujyanama wihariye babanye igihe kirekire kuri telefone dufite Fulgence wiriwe neza vuga cyane
ati mwiriwe
uracyari kure ariko baza akabazo kawe
hano muranyumva
yego komeza
ndabaza
ati
uwo mwami Kigeli
yego komeza
ati uwo mwami Kigeli
yego
bitegwe kumuhamba mu Rwanda kandi batarabyumvikana neza
vugira muri telefone neza
ati uwo mwami Kigeli avuga je namwumvirije ariko avuga yuko azohambwa mu Rwanda ati kandi bakaba batarabihuriza ko none yoba sisi nyishu yimbaho koko yobwira abaturage hato hambwa mu Rwanda by'ukuri ko numva hatabamwe ko kugemeranya ko
urakoze Fulgence yego urakoze cyane
ikibazo cya kabiri wundi mwami yiteguye kumusubirira.
Komeza.
Uwo mwami yiteguye kumusubira bo bamaze kumutora, uwo mwami yiteguye kumusubira ati mbe uwo mwami azomusubira. Aso umwami wo mu Rwanda ko twumva yapfuye yari yarahunze canke azo umwami waho nyene uwo mwami Kigeli yapfuye asiriye. Wandukanje nawe.
Yewe ibibazo byawe byose ubajije yabisobanuye bihagije, ndumva ahubwo ikiganiro kubera ko kiza gusubiramo wagitega amatwi ahubwo kumva ibisobanuro nanone yatanze. Ariko rero urakoze cyane Fulgence, urakoze. Ye noneho duhamagare Silver. Silver, wiriwe neza?
Mwiriwe nyakubaho.
Oh, ni Silvestre, umbabarire.
Ni Silvestre.
Nuko akabazo kawe?
Akabazo kanje mbona yuko umwami yarakwiye gushingurwa mu Rwanda, kuko mu gihugu cy'amavuye yarakwiye ko bamufuma mu mahanga kandi ari umunyarwanda. Kuko abami ni beza, kuko ahajewe ndi Bugande ndabona ko Museveni abanye n'abami neza. Iyo Museveni ariko ararongora igihugu akagira akantu kagoramye arabahanuza, kuko n'abakera barazi Ubugande bwa kera. Nuko abami ntabwo ari babi, kuko ndabona nawe Bugande ko atakabi kabo, babanye neza na Museveni. Yewe rero ikibazo akabazo kanje nushima ko bomushingura mu Rwanda, kuko ariho mu gihugu kiwe cy'amavuki.
Ye Silvestre, urakoze.
Egome.
Ye niko rukeba uyu Silvestre akomoje ku kantu n'ubundi wari wavuze ukuntu Perezida Museveni abanye n'abami. Ubundi mwitegeko nshinga rya Uganda nimba ubizi hari icyo abami babavugaho?
Hari ubwo mperuka kuri soma biriho birahantu biri. Ibyo rero ni ibintu nkeka ko nabyo byagombye kuganirwaho na leta n'akanama k'ubwami. Kandi sinumva rero impamvu nanjye leta y'u Rwanda yakwanga ibintu bifatanye n'umuco w'igihugu.
Ariko rero umuryango we ushobora kwanga?
Nini ushobora kwanga? Ibyo rero bikaba ikibazo cyaba kituma ubwami buta agaciro.
Ikindi nanone
yego, umuryango ushobora kwanga.
Yego,
ibyo nabyo nibyo nakwita ko tutashobora gushyigikira. Mu kuri njye nashyigikira ubwami ari ku buryo bwa politiki ari n'ubundi. Icyo gihe rero byaba ari ibintu bitumye abantu badashyigikira ubwami.
Ikindi nanone umuntu yakwibaza, umurambo w'umwami Kigeli wa gatanu uramutse ushyinguwe mu mahanga, ngo ntabwo byaba ari intandaro yo y'ingorane nanone kuzamusimbura ku rwego rwo kuba mu Rwanda no ku rwego rw'uko nawe aramutse atanze umurambo we habaho ingorane zo kwishyingura mu Rwanda? Umurambo w'umwami Kigeli wa gatanu uramutse ushyinguwe mu mahanga, ntibyaba intangiriro y'ingorane kuzamusimbura mu rwego rwo kuba mu Rwanda n'uko nawe aramutse atanze?
Niko mbibona nanjye. Niko mbibona, kandi ni n'ikintu kizatuma bigenda bigorana cyane, no kuvuga ko umuntu ashobora ubwami nyuma ushobora kujya kugaruka mu Rwanda.
Hanyuma rero kuri telefone dufite Martini na Samueli. Martini, we wiriwe?
Mwiriwe neza.
Akabazo kawe?
Ibibazo bibiri nshaka kubaza. Ikibazo cya mbere, ko dusanzwe tubizi nuko bivugwa mu bitangazamakuru, umwami Kigeli ntiyigeze ashaka, shatse kuvuga ko uretse uko byakwemezwa ukundi atigeze abyara. Tukaba twibaza, twebwe turibaza tuti cyangwa tubaza ababizi, azasimburwa nk'uko Rudahigwa yasimbuwe na Kigeli, cyangwa hari indi migenzo yindi izakorwa mu kushaka uzamusimbura? Ikibazo cya kabiri mfite n'ukumenya niba hari amakuru cyangwa se uzamusimbura yazagira igihagararo cy'icya Kigeli mu kwanga gutaha mu gihugu cyamubyaye cyamufungurira amarembo ngo agitahemo nk'umunyarwanda ahabwe icyubahiro. Yarashimiye, murakoze.
Ye, na urakoze. Duhamagare na Samweli. Samweli, wiriwe neza?
Twiriwe, twiriwe.
Akabazo kawe?
Ahubwo mumbabarire ko hanari bizi sinumvise radio, no kuvuga sinumvise uko biko biragenda.
Ye, reka tugushimire hanyuma ukomeze ukurikire, kubera ko niba utakurikiye se ubwo ngubwo watumarira iki cyangwa twebwe twakumarira iki? Urakoze Samwe.
Ego, munyihanganire.
Ye, urakoze rwose. Noneho duhamagare Cedric. Cedric, wiriwe neza?
Miremirewe nyakuba kabiri.
Akabazo kawe?
Akabazo je nagomba kubaza, nagomba kubaza uyo mucumi kwa. Uyo mwami yoba yicanywe n'ingwara cyanke meya yoba yari yahunze ubutegetsi, yari yahunze abakoloni cyanke yoba yari yahunze ya Repubulika ya mbere yo mu Rwanda.
Ye, urakoze.
Amakarata kanyuma nagomba ndamubaze.
Ye.
Uyo azomusimbuka bakamugena mbera ibirori byo kwimika abami bizoba nka kujya byaba ubwa mbere cyanke bizobikora ukundi, nuko tubaza Sansharuto.
Ye, urakoze cyane. Rukeba Martin, ibibazo yabajije ku mwami atigeze ashaka bivuga nyine ko umuntu yafata yuko nta mbuto asize, ibyo wari wabisobanuye, sinzi nimba wabisubiramo. Hanyuma ati uzamusimbura nawe azanga gutaha nk'uko umwami Kigeli wa gatanu atatashye. Sinzi aho ngaho nimba hari utuntu wamubwiraho mbere y'uko usubiza Cedric.
Nibwira ku giti cyanjye, nibwira ko hazabaho imishyikirano. Uyu mwami ntagomba kuba umwami wo mu mahanga. Umwami agomba gutaha nk'uko nabivuze kare, mu gihe ari umwami utabangamiye leta yari yose, ari umwami utivanga mu bya politike, ninde se wakwanga ko nawe yakwanga ko yaba mu Rwanda mu mutekano? Afite icyo yongerera ku mibereho y'abanyarwanda n'u Rwanda.
Ariko ibyo nanone bisaba rero ko itegeko nshinga nanone rivugururwa.
Yego, ibyo ngibyo, ibyo nibyo navugaga ko hagomba kuba imishyikirano na leta, numva ko izagira icyo yabikoraho. Ariko byose byagombye kubanza biturutse ku mwami ubwe n'umuryango, uburyo bitwara n'uburyo umwami waba yatowe yitwara. Niba yitwaye ari mu mwami wibanga muri politiki, ufite uruhare, icyo gihe urumva ko byaba ingorane.
Noneho Cedric warabaza ati umwami Kigeli wa gatanu yazize indwara?
Yazize indwara, yari amaze igihe yarwaye, ariko atari indwara ikomeye. Ariko n'imyaka nayo n'imibereho y'ino muri Amerika nayo ntabwo iri mu mpamvu zatumye yitaba Imana.
Yarakuze, yari afite imyaka 80.
80.
Naho ku byerekeranye n'imibereho, ese ubundi leta nta kantu na gatoya yamugeneraga leta y'u Rwanda?
Oya, leta ntacyo yamugeneraga na kimwe. Nubwo leta yagerageje ku buryo bwose kugira ngo irebe uko yamufasha, imuhamagara n'iki, hari ingorane mu bintu byerekeye imyumvire y'uburyo yataha.
Nuko Cedric arongera akabaza ati umwami Kigeli wa gatanu yahunze abakoloni cyangwa yahunze ubutegetsi bwa Repubulika za mbere?
Oya, mukuri yahunze abakoloni. Ndibuka ko ahunga ubwa mbere bataraba na referendumu, yahungiye ajya muri amaze gutorwa kwimikwa, yagiye hanze muri Congo ajya gusaba kureba ukuntu yabona independence y'igihugu, urumva yarwanyaga abakoloni. Bigeze aho agarutse baramwangira, batanga itegeko yuko atagomba kugaruka. Icyo gihe nibwo nibuka ko nari muto, data umbyara niwe yashakiye uburyo, kuko nawe yari mu bantu barwanira independence, ajya muri Tanzania aho umwami bari bamwirukanye, bari bamwakiriye Nyerere.
ajayo amwambika imyenda ya kigore amushyira mu modoka bamujyana ku mupaka w'u Rwanda mbese binjira ku mbaraga nibwo yinjiye agira ngo barebe ko bakora amatora nibakora amatora referendum azabe ahari icyo gihe yaje hano mu gitondo kare arenguka mu rugo aho kare basirikare barabimenya bakora komando w'Ababiligi bakikira inzu barayigota noneho nibwo ababwiye ati muramenye ntihagire ikibi kiba aragenda baramutwara nuko nyuma yaho byagenze baramufata bamufunga banga no kumuha icyo kunywa n'iki nyuma arahunga gutyo
bamushyize
muri Tanzania
ariko iyo muvuga ngo yahunze abakoloni kandi baramuciye
baramuciye
none se ubwo gucibwa no guhunga ni kimwe
kimwe ntabwo yabunje mu kuri baramuciye
nuko Gilbert nako Cedric mbabarira Cedric arongera akabaza ati ibiroro byo kwimika uza musimbura bizaba nka kera
iba nka kera bizaba mu mihango y'umuco wa cyami niko bizaba ntabwo ni baza kuri umuco w'ubwami
ubuse umwami ntabwo mwashatse kuvuga aho ari ariko noneho ubu murifuza ko yajya mu Rwanda kuba yo ryari nimba ari mu mahanga
ubwo umwami
uzasimbura
yajya
yo ryari nimba atari mu Rwanda
niba atari mu Rwanda byo hagumye kuba hazagomba kuba imishyano bidatinze igihe nicyo cyifuzo nifuza kuko ndanga ko mbese umwami yaba umwami wivanga mu bya politiki agatangira guhangana ntabwo byagaragara neza
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi cy'Ikinyarwanda tugeze ku musozo w'iki kiganiro muri isanga kubizakurikiraho nyuma y'itanga ry'umwami Kigeli wa gatanu Jean Baptiste Ndahindurwa umutumire rero yari Rukeba Claude François wamubereye umujyanama wihariye banabanye igihe kirekire cyane niko se Rukeba hari akantu gato wumva wakongeraho ugasoza
akantu gato nakongeraho nuko nakwifuriza umuryango w'umwami ko wihangana ufata ibintu mu buryo bw'ubwitonzi n'abanyarwanda ubwabo na leta yo mu Rwanda iki gihe ni igihe twagombye abanyarwanda gufatanya tukareba ikijya cyavamwo umuntu ashoboye kureba mu kuri ukuntu umurambo we washingurwa mu cyubahiro nk'umwami nk'umuntu nk'umubyeyi mbese w'u Rwanda byaba biteye isoni ashingwe mu bintu bipfuditse mu bintu bitumvikana icyo ni ryo jambo ryonyine shobora kuba navugana naho inama abari mu nama ari abavuye mu Rwanda baje kuganira ibyo bintu by'aho rirashingurwa n'iki niba bikore mu buryo bitari bivangamo bya politiki batavuga ngo hari impamvu iki n'iki yatumye gituma batamushingura mu Rwanda cyangwa biramushingura mu mahanga ibyo ni ibintu bitumvikana ku buryo icyo kiganiro cyabaho muri iki gihe
Rukeba Claude François ndagushimiye cyane rwose byimazeyo nibutse yuko watubwiye yuko umwami mu 2026 yavuze ushobora kuzamusimbura kandi nk'uko umuco n'amategeko y'ubwami biteganya abibwira abantu barenze umwe yabibwira rero babiri cyangwa batatu urakoze cyane Rukeba
namwe murakoze Carmine
Ijwi rya Amerika mu kirundi cy'Ikinyarwanda namwe mwese uko mungana ndabashimiye byimazeyo maze mukomeze mugubwe neza n'ibiganiro bya radio yanyu radio Ijwi rya Amerika